Imbila nsuma iyalembele Luka, ichipandwa chalenga mutanda. Awa pesa batalimo, ilio ale pita mabala yangano, abasambi bakwe bala timpule misonso yangano, bale fikina mundu pi nokulia. Lelo abafarise bamo batile.
Chinshi icho mukitire chishifu ile kuchita pa sabata?
Na Yesu alibaswike ati.
Usheta mwave lenga nangu nicho Davidi achitile ilio alinensala. Wene na balipamo nankwe aingile munganda ya kwalesa. Abulile ne mikate ya kutantikwa. Alilile no kupela kwa balinankwe. Ivi shasu minishi woku liyako kanu kulibashima pepo veka.
Kabili atire kuli bene.
Umwana wa muntu kabili emwine we sabata.
Awa pesa batalimbi, ilo aingile mwisu na goge no kubasambilisha. Emu alino omuntu, uo ichisansa chakwe, ichakulio, chali, ichaumina. Awa bakalemba na bafarisi, bala mulolekesha nga ala undapa pesa bata. Ukuti basange, apa kumushinina. Lelo aishiba matontonka nyoyabo, kabili atire kumuntu uo aline ichisansa, ichaumina.
Ima, wimini nepakati.
Nao ali imine, no kuiminina. Awa Yesu atire kulibene.
Nde muipusha. Ushe chifu ilo kuchite chisuma pesa vata, nalimo kuchitobu bi. Ugu pusu shio mweo, nalimo konaula.
Kabili angu nanguna palibonse, aso sakumuntu ati.
Tambi kechisansa chove.
Nao achitire fyo fine, nechisansa chakwe, chakwe elelemo.
Lelo bene baisulamo ichipyu. Bala asoshanya. Necho venga chitakuli Yesu. Hawa munshi kushiria. Hali fumine. Haile kurupiri kukupepa. Api shishe umushi kubonse. Mukupepa kulilesa. Kabili ili obwa chelo luchelo. Haitila wasa ambiba kwe. No kusalamo ikumina babili. Abo haitile abatumwa. Simoni uo aitile Petro na Andrea mnyina, Yakobo na Yohani, Filipi na Bartolomeo, Mateo na Toma, Yakobo umwana wa kwa Alfeo na Simoni uitwa Selote, Yuda umwana wa kwa Yakobo na Yuda Iskarioti uwa ishireba shikamfutu. Kabili pakutente mukapamonabo, ai minine apabateme. Epo liali nebumbeli kalamba lia abasambi bakwe. Na abantu abafulisha, abafumine monse mu Yudea na mu Yerusalemu. Na kumba liawe mba kuturi na Sidoni. Aba ishile kukumfwa kuli wene na okundapwa amalwele yavu. Kabili aba alechula kumupashi iya kowela, bala aposhiwa. Nebumba lionse, yalafu ayo kumukumia. Pantu amaka yalafu makuli wene. Noku ndapa bonse. Kabili wene, pakuinu na menso yakwe, pawasambi wakwe, atire.
Mwalishu kamwe babusu, icho ufumu wakwa lesa, wenu. Mwalishu kamwe bomfwensa la nomba, icho muke kushiwa. Mwalishu kamwe balila nomba, icho mukaseka. Mwalishu kamwe abantu baka mupata. Ili waka mupatula, noku mupontela, noku salula mashina yenu, ngaya vipa, pamulandu wa mwana wa muntu. Mulibuli ya bushiku, sekeleni, noku chena nchena. Pantu moneni, ichilambu chenu, chika lamba mumulu. Pantu nifyo fine, na bashibo balechita, baka sesema.
Lelo kalanda kuli imwe, mwe bafyuma. Icho na mupokelelo kusansa muka kwenu. Kalanda kuli imwe, mwewe kutanomba. Icho mukavane nsala. Kalanda kuli imwe, mwewe sekanomba. Icho mukalosha nokulila. Kalanda kuli imwe, ili abantu bonse, vaka musosele chisuma. Bantu nifyo fine na bashibo bale chitaba kasesema wabufi. Lelo nde mweva, mweva le umfwandetila. Temweni abalwani venu. Chiteni chisuma aba mupata. Paleni aba mutipuila. Pepeleni aba mutuka. Uwa kuma pesa ya limo, loshako neli vie. No ule kupokela ya, wimukanya na muingila ove. Onso ule lomba kuliwe, umupele. No ule kupoke fiuma, wila filondola. Ifyo mwate mwavantu vachite kuli imwe, na imwe vachiteni ifyo fine. Kabiringa mwatemwa aba mutemwa veka. Kuta shiwanshi kuli imwe. Pantu na ababembu vatemwa aba abatemwa. Ngamule chite chisuma aba mchite chisuma veka. Kuta shiwanshi kuli imwe. Pantu na ababembu vachitefyo fine. Ngamuashima kuli abo veka mchete keloku pokele lako. Kuta shiwanshi kuli imwe. Na ababembu, vashima ababembu. Ukutiba pokelele kabilichi lingene. Awe, temweni abalwani venu, noku bachitechi suma. Ashimeni, noku lolela kukabili yo. Nechilambu chenu chikabechi kalamba. Kabili mukaba abana bawa apulamo. Icho wene wachongwe kubashitotela na aba bifi. Mubi aba nkumbu, ifyo shinwe abo wankumbu. Kabili muipingula, liene tamuaka pingulwe. Muiseka, liene tamuaka sekwe. Lekeleleni, liene mukalekelelwa. Peleni, liene kukapelwa kuliimwe, ichilingilwe chisuma, ichashindailwa, ichasunkaniwa, ichasempauka, echikapelwa mucheni chenu. Bantu muchilingilo, icho mulingila mobambi, emukalingilwa imwe. Ushe mpofu inga tungulule mpofu ibie. Usheshonse shiviri tashinga wila mchilindi.
Awo mina nepindeli.
Usheshonse shiviri tashinga wila mchilindi. Umusambi tachilapo palika sambilisha wakwe. Lelonse pakupuishishiwa akabanga kasambilisha wakwe. Lelonga chinshu ulolesesha aka akutobola kamuli nzoli ya kwa munonko. Nechipampa chamuli nzoli yawe mwine. Tauchimona. Nalimo wingatila shani kuli munonko. We mnyinane. Lekamfumie aka kutobola kamuli nsoliove. Apo we mwine taulemone chipampa chamuli nsoliove. We wabu mbimunda. Balafumie chipampa muli nsoliove. Elioka mwense kesha. Ukufumie aka kutobola kamuli nsolia kwa munonko. Pantu takuli mutiusuma utwale fisabo fiafye. Nangumu tuwafye utwale fisabo fisuma. Pantu umutuonse waishibikilwa kufisabo fiao kofine. Pantu kumiunga tabasa wako makunyu. Nangukuli kalanangwa tabasa wako fisansangu fia miangashi. Umuntu musuma afumie chisuma muchipao chisuma chamu mutima wakwe. No mubifi, afumie chabu bifi, mchipao chakwe chabu bifi. Pantu, kukupaka kwa mutima wa muntu, ekwa akano kakwe kalandila. Lelonga chinshi munjitila, shikulu, shikulu. No kukane chitecho nsosa. Onso wisakuli ine, no kumfuefie wofyandi, no kufijita. Ndemulanga, uyo apala. Apalo muntu kakula wanganda. Uwa imbishe no kubike cha kukula po pa mwalala. Awe pakwiselieshi. Umumana wapu mine panganda ilia noku kana abana amaka yaku itensha, pantu yaku uliruwe wino. Elo wa umfwa noku kana achita, apa lo muntu wa kulenga ndapa mshilinshi apa abulecha kukula po. Umumana wapu minepo, na apo pene yali wile, noku wongoloka kwa nganda ilia kukalamba.